Democratic Alliance Thabo Mofutsanyana District e kopa balaodi ba masepala gore ba tlose ka potlako matlakala a latlhwang ka thoko tseleng ya mobu e pakeng tsa Fountain-ntsho le Union Dale. DA e ne e kile ya nka kopo gore tsela eo e hlwekiswe dibekeng tse pedi tse fetileng pele go leeto la dibaesekele le ne le le ka la supa Hlakola selemong sa 2026. Empa ga gona bogato bo nkilweng, gona go sia dikarolo tse kgolo tse kwagetsweng ke ditshila. Go seng ke bogato gona go bakile dikotsi tsa polokego le tsa bophelo bo botle, go senya tikologo le go senya botumo ba bogatlhaodi bo ntseng bo gola ba pologo. Bogatlhaodi bo tshegetsa dikgwebo tsa lehae le mesebetsi, mme go tlholeya go tlhokomela ditsela tsena go senya menyetla ya moruo. Democratic Alliance e tla tswelela pele go tshwara masepala ka boikarabelo le go susumeletsa tsamaiso e tshwarellang ya taolo ya ditshila go sireletsa baagi, baeti le kgolo ya moruo wa selehae. Ke a leboga.